Isihambile iminyaka ngihamba ngiloku ngifuna ubambo lwami. Abanye bayadlala, abanye kuba ukuthi yaqondananga. I don't waste no time no, so angithembi muntu. I don't have no time for ukuloku ngibheka umuntu.
Sengikhalele sipho, yazi induku enhlika ulezi.
Inkinga ngithembi muntu,
mina umtshalo yangihlupha.
Awungiyacela nhliziyo yami, awungithandele mehlo ami, ungibonele ngqondo yami, awungicabangele zinyawo zami, ungithathe ungibeke kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese. Kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese. Lwehli lula, nenhliziyo yami yelula. Bekungelula, inhliziyo yami beyiphula. Lusakhona uvalo, so angithembi muntu. Enginaluthando lusalele oyedwa umuntu.
Sengikhalele sipho, yazi induku enhlika ulezi.
Inkinga ngithembi muntu,
mina umtshalo yangihlupha. Ngihlala ngizifake
izinkinga. Awungiyacela nhliziyo yami, awungithandele mehlo ami, ungibonele ngqondo yami, ungicabangele zinyawo zami, ungithathe ungibeke kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese. Kwanhliziyo, kwanhliziyo ngiyese.
Batika ulesizwe, inhliziyo yami